Ɗoyo studio tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kante to ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sewu, jamo wali sakraɓe heeɗiɓe. Jangnuɓe moftuɓeɓe tabike men guidali mabɓe hadde yirwere jandeji ɗi to menaka tonno fa hande ɓe calli tottude ɓen nottuji immu defu o mbiya kabaru muɗum wembi sanne jande ardiɓe jande ɓe. Jukkugo warede na heddi ley Mali fa hande gilla hitande 2018 famɗi fuf yimɓe sappo e jetton jukkirama ɗum ley Mali ka noon no pelle yogajede no gonde immadara ittugol kaɗo saria. Bomo ko ɗo tawi kama wiide nokkuji yewtere sembi calɗi mbiyatna na kewi sanne wakkati joni o yimɓe hewɓe dunana jaaha e majji ko ɗum saabi bonkokoɓe na mbiyatna nagari ɗum sooboye jawab muɗum ley journal meɗe ɗin woni sembe kabaruji amen hande beyten aljumare sappo lewru septembre hitande 2021. Bisimilla sakiraɓe. Nottuji immotoɓe defuɓe na fa hande junggo musel en ɓe fa mbiya yottade ñande alkamsare nde ɓe mbiyanna fa hunde neldaka ley kappa menaka so immotoɓe na bemba kamɓe mer ardiɓe jande ɓe ka jetti sanne no golle immuji ɗi gaɗira keɗɗana ko heɓan en keɗaɗo amen Mouhamed Ag Issay Fotane e dow fastango Alisise Oumar Waygolo.
Les lettres mbindaɗo jeegon lewru septembre hitande 2021 laamiɗo tafon kappa menaka ana narda horeɓe cuuɗi école ngaji ɗi haltana ɗum hono ɓe gatta fa ɓe ƴaɓɓina sukaɓe jangoɓe le cuuɗi école ngaji mabɓe ɗi ɗo e sappo e joyi lewru septembre. I suffi sot bar laamiɗo tafon kap menaka
ko kanɗon famde minen miɗen keƴiɗo wattu wakkati fur mi noddan directeur ngaɓe laamiɓe cuuɗi école ɗi kokkamin nottaŋaji ko classe ji ɗi keeɓi kañe ko sukaɓe keeɓi namin bindi lettre fewde mabɓe to miɗen gaɗa ɗum le lebbi tati fur famin paama moyen ngaji
mabɓe.
Faala ñalawma hande o ka laamiɓe cuuɗi école ngaji ɗi fa yetto janginoɓe do darde mu en murtere nde woni fa han ɓe gana anniɓe hokkude nottiŋaji sukaɓe jangoɓe le wimaɓe ɗum woni koɓe mbawi haɓorade. Aboubacar Di Mogote Diara woni laamiɗo second cycle menaka 2.
Aujourd'hui les anciens
ñalawma handen o janguinoɓe gomɓe le kappa menaka fe goto lallinaki hokkude nottiŋaji ko sukaɓe keeɓi. Min mittintinanoon wiide tan minen gonde sagginde ɗo ko sukaɓe keeɓi ko holno fedde sagontode musengaɓe hollitiri widno saabi de sagginde nottiŋaji ɗi ɗum woni kaɓorgal
amen.
Mi jippina hakkillaji yimɓe wiide ɓeydade murtere musel en ɓe ko heewi cuuɗi école ngaji ɗi fuu ana heddi uddade e région menaka o ila hitande 2012 ɗum ne kutteje muɗum ana mawni sanne do jande sukaɓe. Ɗum woni ko Mouhamed Ag Issay Fetane heɓani studio tamani iwde menaka.
E les communiqué mbiyan professeur lycée Yamfulla dardi e to mdan laaba buguni to dardi immotoɓe heɓano hinnade bak mbiyan warde e imo kertaɗo ñande sappo e tati lewru septembre Bamako ɗo ka noon ministre jande ga holti wiide andana oɗo kabaru immotoɓe mbiyan hertaɓe fa hande mbiyan sakarɓe dalda mbiyan ɓeyroɗon faamu dow kabaru jam banggal bembe amen Facebook kaydo Twitter. Batuji mawɗi leydi ndi na carta hakkunde septembre 2021 février 2022 yalla wattuji wotteji ɗi na tonge iwde kayjade koro fangude yoroso e gawu mbiyanno yimɓele holiti wiide ana tiiɗi ɗimuji men wotteji ɗi mbiyan heɓa waɗede wattu mbiyan holitaɗo o woɓɓe mbihi ɗiɗo wotteji ɗi na hasindina sanne yalla golle Mali keso na fuɗɗa ndenno banggal muɗum keɗɗana ko heƴaɓe amen neldi en e dow fayitango Alisise.
Les élections
wotteji ɗi e juuɗe amin ka wawa waɗede somin ƴeewi leydi haali muɗum no wordi landinde woteji ɗi ka ana santi fewde kulleji goɗɗi komi anda ana tiiɗi landinde woteji ɗi. Somi uddi guite amen mi landinde woteji ɗi min taƴoroni min gaɗan woteji ɗi yimɓe gara jaɓanɗe min ka miɗe miili eɗum wawi waɗede saabi min landini woteji wakkati no leydi Mali ndi feccere muɗum nanga yimɓele gonɓe selle ka fuu ana wondi wadde immadaraji yalla mine keɓa landinde woteji ɗi. Min ka e miiloji an ɗum wawa laatade le région ngaji fa heewi hono gawo e mofti wawa laatade no moƴƴiri somi jiɓe landinde woteji ɗi waji
cilol goɓol mbiyan DDR woɗɗa timmude e wi ardiɓe go heeƴo ɓe holti wiide ɗumno ujunieron do uñaji nayo mbiyan haɗɓe nadde le larme Mali ɓammama noon gila hitande 2019 so bangal région ngaji wuddu ndu arɗo DDR Mouti Oumar Diko holti wiide toon kay ɓe tilike e golle o fay ɓoyata ɗum cilol ɗiɗoɓol ngol fuɗɗan e wima ko keɗɗanna ko facitango keɗɗana ko kanko mbiyan Oumar Diko halni kam
neɗɗo fuu tigui ɗo kaɓorgal si wala hen o wala hen o wala hen fuu footu hen jiɗɗo warde e DDR fuu ana wawi warde ɗum kam min kollitino illa nde ɗum futtuno arandere nde nde min dokkuno registre ngaji di yimbe bindi hen inde mubben fa heewi les régions ngaji di tan wulinaaji jetti e temede nay combattant ben bi antigi malfaaji antigi jabe an jidi vraiment celle de basi ngarta e DDR yal jam an warta les régions ngaji meden diddi tiagal mudum dow yimbe be won ngarbe an ja hono temede tati e debbe sapo e dido be ka ngari ngada ma screener ngada ma former won bi ban jidi yaade laamu won bi be jidan nadde laamu kanyum en ka kwata ciudi mubben dane ko ndoka den jodo gollana koy mubben donc dum wadama
holtama wiide forsat e bata autonome ngoni gubbe hertade didi mali mbe gongal ngibama hitano 2016 dubangal yo hitano 2019 donc en cela holti wiide fanda edo gubbe de yo darnade gidali mben gudude dido wattuji di buri fufu habo terrorist en tama edo gubbe de na huncani hore dido fandaji di wakkat jun o tama won ko bilidi e kabaru kurita ngaji di timataadi keddan ko men Moussa Mali Sogo do fastango mben al sisi
be worbe kertabe janginaabe baasi fa waawi be bawde mu en mawni sanne dum be do yimbe alhaal mudum goto dum woni be yimbe janginaabe fa heba hunchande hore denaago e daronaade leedi ni ga dum e tawede mudum fu hippitigol laamu ko ana wada hippitigol laamu abada ana wada ila 1960 fa le nyaloma hande ole leedi amendi so wiama du won aadiji di anniida bamude kina jaborda tati di politique itti idun tiidi saatu wakati ne a tawan ko min gondi fewde ko ana jabbiti wajibi kina jabu kanti do hokke hen dum sabi so be do yimbe kertabe yo patu yella ana heba wadde imadaraji wakati fu sulamu leji ndi ana hasindine mabbe
dugugo worede so mbiyan yo sariya fawde e kala ngarbe bonandaji chatudi mbiyan ka do sariya na hiddi le mali do imben imadaraji yogabe imut mbiyan itude ka do sariya itawde fuf hono fedde akat mali christian en gonbe imadara mudun dubi kewdi yalla ka do sariya mbiyan na yalla yoppe fi beedade dundun ben dunke en sariya hulti wiide talki do hakkeji to monten de leedi mali sinjini le ko jabbi na njola jati ka do sariya jukugo worede keddan nak bangal mudu kebanne alisi de façon qu'on peut marrer galo
ila hitane 1980 wala fumo yonki mudu itale leedi malindi tiagal ko jukka wareedi dum holiti tawide leedi malindi ana anni yaltude jukugol warde neddo no holiti wiide fedde chrétien en kumanido hadde jukugol wareedi kay ko nande mudu le leedi di akat mali o holiti wiide goldo jukugol ka ana nawi san bomba na kuma augustin akat mali
so en pami wakande charto dande ada wayi wofute sa bami fa jukki jomun wiide jomana hani warede tiagal jomu warama a tawi a wofi wakkande chartoda nde adande awa wirfintinde jomu en gurdam kasen kay dum wadi so jukkugoje fa jomu ware an hani dalede
dum e tawede mudum fu cuudi sariyaji le leedi malindi ana heddi jukkude warede yimbe fa hande dum tawede won dewtere mo sinini kulcido wiida dum darni e juude yimbe le andande kabaruji bilide sariyaji wi sariya o kay dewtere sariyani leedi mali joddo mudum di yadata ibrahim ben mamata toure juriste
leedi malindi yo leedi sariya non le adnaaru allah ndu fur ana hollita wiide so neddo wari ware non dum worri le sariyaaji di ka sa ƴeewi ko mali sinnini goddon kasen ko nayri bangal haqqe bibbe adama en dum waawa yaadude majjun jomun so sarama waawa warede on do wattu
ko yottoto yimbe sappo e jetton woni jukkaabe warede le leedi malindi hitaane 2018 ko ɓooya fii le lewru septembre hitaane 2021 waɗi le kawrtal ngal ɓe noddirta assise de la cour d'appel
salle de gymnastique yo nokku do kaaki yewtere sembe cialde woni le mudun yalla yirwinde cialal hinotobe dun tay kama wiide dido nokkuji di na kewi sanne wakat jun o bamako do derno kuma finketa e yutuki goto e nokku dido nokkuji di keddan na fustango arsisi
le chorongol do jimol jangino o wondi janginde yimbe le be hono yewtere sembe cialdi wadirte le wi be do yimbe subaade sudundu wana mere sabi idu jogi ko yimbe be hasindine mudun ko fu wakati korka min uti dino sanni min teddi fa wakati fofugol ana tidani kam dogotoro an o ya woni bido kam min wada haro cialdi ila puddum min wadde dum kam min santana o do hakkile ka wana jabanado yimbe le fu ngadobe yewtere sembe cialdi le dato le rompo Kwame Kuruma won kolti be wiide warde nokku to uddaaki nafa mudu mawni sanne le yawtere sembe cialdi won wobbe du kolti be wiide coggu cuudi to yawtere sembe cialdi ni watte to anatiidi
wadde haro chaldi sella ana wawi latal sababu yopude ma fofude hendu melu vitamin ngaji du ana hen sabi so awadi haro chaldi choro nange ana mo isan golle ko gadam min ko hatta kan yaade tu dun sabi so mi de wara haro chaldi min tan bolon gol ana uti yimbe hundu ana walla mi be dorale tinnaade be dare nafa ko dido chuudi wai wadude chalal bib adama en yimbe la jogibe dido chuudi ka ana heba nafa mawdo hen san lewi mabbe e be mbawi hegude hen winay temdere winay debbe sefa lewru fu
ele kabaruji coronavirus e wude kenyan warde hande ardi be cellal be hulti wide nyawbe njettom beedi ken taton chamtanama fe goto hedda ken denno adadu wakar juno yuko badi ugna sapo njoyo nyawbe den kambe chamtanama be ugna sapo inayo temadoro chapana njoyo yube be temedo njoyo chapana ido bangal yotere meden acti covid ke dano ken musa madi sutugo do festa ngoro yodo
Jotamani Mali fuddi fesugol dido bol do bomoko do kanye le kedde leddi dum buri jonte tati pikkirndi no dirta Johnson and Johnson di wiama dum timmi le no kule godde jati le ko warta ko lamu ko be bi pikkirndi no dirta AstraZeneca den han natud le leddi Mali di kedde mo kanko no dirta Ibrahim Jara yo goto kumido kabar dido golleji ko masifi do hen
le
wakat jon o kami pesiga yimbelbe adadu mun en buri ujinaji chapan jena yo nayon pesigo ngol ana wondi jokkude dum sabi mi jibbe hedde yimbebe adadu mun en buri unay temdere debbe sapo e goo yimbel teme dido pikigo ngol ana wondi jokkude le region ngaydi kalmi hala mudum dum pamako ka ana wawi wede timmini pikir ngaydi hokkaadi tawde ni menaka dum non wordi gawo ko heddani dum ka heewa hakke pikir ngaji ujinay teme tati unay nogay heddani dum mede mili dum du wana timmure le nyalade ngarode pikigo ngol ka sembe mudum ana moni sanni le region ngaji moti tomoktu kan kai sabi be woni be fuddayi law sabi tiddala bilido rafinde nango so wana dun no atawa yimbe be imma daraji mudum warde pikkade hewatan milike dudati kandi jokkede jungo nyaamo mayongo komin jeego mbere o woni kunchono hore yimbe le gombe le der tode fu kambe pikkade jungo nano mayongo du komin nayobal o woni kinnotodo dede gonde le mudum de dido komin ngay didi wondi mi chubi yimbe be ka ana wara fa hewi pikir ngay idu ko hejje mudum hewa bile kan hebude ni nyalade ngarode pikir ngaji uynaji chapan jitti jene kay teme didi vaccin AstraZeneca le 1 septembre hitane 2021 yimbe be kebayno pesale koyde dido bal woni ardintebe uri fu le region kulikuru sika so bayda le district Bamako
tama odo andani dun
ko buri balaji ujinaji chapande nay pikirnde no dirta ss solidarite ndi yottiki le leddi ndi le joy lewru septembre gabbi non du mali won leddi dida berdi le rumde afrique nde do be neldi pikirndi warde wattu jono ndi do pikir waran yowtede le sukabe be ngala duubi sappo e jeegom na jabbi be dum idum le imma daraje ko be gondi e wadde le nokko sirun yewtedu wiyama jiddo ni dun yewtete e mudun mo jabay fu dun yewtake e mudun non lamu kobbe labbiniri o do golle do kaddeten beta hande do kabaruji meden joyi do coronavirus en ji altinere warore tinno don tabo don dati di doktor en gondi halande on fa ndeno ko he modon ndenon badibe on
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Le kabaru jamme ne raison ngadi sakrabe mbiyan noto sikasu ton hultama wide ardibe finatawa circle mbiyan o hakasen jangina mahabo njibu jawdi bangal jande chapantato e mabbe dum wada ma nyadal albaré jettilou septembre dum gal do kawtal kil 2002 yu bangal hejo lolirgo emerge do itugul jawdi bi itugul kalisi internews to masina ton hultama wide gube jon en kaborde mbajimbini rewbe mbiyan ngendi nyaro som chomo ndanno yu nokku ngudirdo kolongo kiloji joy le lamu segu ele seda fuji hultama wide dun nyande alal barande jetti nyande alal barande jetti septembre be do jon en kaborde be hewbe be mbadi be motoji hibbe do nokku o beedade e somade e wajimbini dun ben be kadi dun yewtereji e yambereji wolarmi mali be yeyi ton ko ben won ko be do jon en kaborde be njuppi nokku sakraman timna kabaru to yoro yuwaruton holta wide sori tarware mbajoto do mbiyan gondo le lamu moti denno yop nangado non gilla nyande sappo go leru juu yabi ndu yopitama nyande adnerande jogam leru septembre tagal lebbi didi ben mono juude yimbe ben ciuti mo ben denno yimbe galle mabbe holti yimbe galle mako holti video mo seldi basuf wala e mako sakrabe ntumita ko warjam hande mi tuna ko sat fufu humpita do be mal amet 3 sijo 3w.jotamani.org madu non don viamu 37321 do sede yotere meden magazine.